kuumiza, tafutie mwenzie, ili ukimposti akimuona aumie. Tena mkiachana, chunga usimrudie, poste nyuma pesa gali ili ajutie. Ndo maana mimi simuwazi, akichelewa kurudi nacha mlango wazi. Tena namwambia aogope maradhi, akumbuke kinga sende wazi. Nishaumizwa, nishateswa na mapenzi nusu mtoke wai, wai, wai. Nishaenyeka sana, menatuma pesa wana furahi, furahi, furahi.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya nini tumizani, oh. Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya nini tumizani, oh.
Si, 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 si.
Kidole changu kimoja kivunji chawa, kama ukipenda buga penda na uwa sawa. Ata ukini luga usizidishe dawa, nipe chuzi kunuga njitanwe mabawa. Aya mapenzi ayana gafundi, oh. Aya mapenzi yalikuwepo toka enzi, oh. Acha nilewe, hey, acha nipumbe, astresi za nini, hey, mebendi nijiweke. Acha nilewe, acha nipumbeke, hey, stresi za nini, pembeni nijiweke. Nishaumizwa, nishateswa na mapenzi nusu mtoke wai, wai, wai. Nishaenyeka sana, menatuma pesa wana furahi, furahi, furahi.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya nini tumizani, oh. Kini chiti na kuchiti,
si 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 si.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, heli nitumizane, oh. Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, heli nitumizane, oh.
Come mix Lizer.